Yeah, T-Productions presents Young Jeff, Vibe Treater, Galawine, let's go.
Gala when it, gala shake it, aki walk it, zina dunda, dunda, skiza ngoma, buda, skiza mdundo, dundo, zina bouncy, bouncy, aki jiggle, jiggle, reverse it, pass it, ponte kake, kake, gala talk it, ziki ziki, chucky, switch, single, single, deka, deka, call them, gala wiggle, wiggle, leta, leta, drinks na mabia, itishunda, tutaka, pil na garamia, uragatika creep, usika, siye, weta, leta, konyagi na makali, adisia, kwani iko ni, tarenga na garamia, kwanza iko ni mandi hako, Amakijaza mahaba na mafata Nani mhot, leo ntangua African bantu, leo ntalijua Metaba iyo kaka, leo ntaiua Matatiko nazo miamia, leo ntawika Aleluya, na kata kanuya Na sikaka babusia, mami leo talia Kwanza ukijendia Gala when it, gala shake it, aki walk it, zina dunda, dunda, skiza ngoma, uda, skiza mdudo, dundo, zina bouncy, bouncy, aki tickle, reverse it, pass it, mande cocky, gala choke it, ziki tiki, choke it, switch, single, deka, call them, gala wiggle,
Bana tatu mengi kasi, zama tatu, kimcheki mara kwanza utadhani fiatu, anapenda kaju ya miti kama chatu, nani mrembo bishu wa siki yatu, bigate nje, itama demo na test, now This is a house in the wakwana kitu Wambia wakuche ni wakwana syndicate Na wabebe ma IDs ina check you up again Usilete toto hapa kuna ma age mate Na kikubali simpele keyati date After date make sure nyi wawili meme Tukipewa unamwaga unabaki kama zombie Na nataseka mina taituma ombi Warembo kwa inadi leo tunahadi mombi Na akipita tupa rizo kama jombe Tupa rizo kama jombe Kuchungulia kikuadisia Unapandilia bila kuhurubia Moto hii mwaka niku hardisia Vibrator
Go low, gala go low Move slow, gala move slow Go low, gala go low Move slow, gala move slow Kwa hapa tiko down, pata uptown Deka, tumetoka zindo, tuna run down Meka amna ubaye, this is red hella Pate belt na kia tuma 2 pound Tua, new form, sike cream na mangeu Supportiki wana wine slow Party na wawili kama Mary Jane Kwa club, na shower na cocktail After party, zilule na cocktail
Go low, gala go low Move slow, gala move slow Go low, gala go low Move slow, gala move slow Gala whine it, gala shake it Gala whine it, gala shake it Gala whine it, gala shake it Gala whine it, whine it